Planet Bongo.
Kanda bila mdandio, kata fanya marukio, shikabori kwenye matukio, kata mpaka seme hiyo. Kanda bila mdandio, kata fanya marukio, shikabori kwenye matukio, kata mpaka seme hiyo. Kanda bila mdandio, kata fanya marukio, shikabori kwenye matukio, kata mpaka seme hiyo. Kanda shake it, shake it, move your body. Yo, 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 yo. You want to dance to find somebody.
Bombaria, 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 bombaria,
object I'm a bombardier.
Romantic, semi-fantastic, nippity-papa, nippity-papa, Mr. Low, low.
Romantic, semi-fantastic, nippity-papa, nippity-papa, Mr. Low, low.
Shoka ushadam unazidi takata unazidi shambaka napata au nikalimbata kana kwamba umenikamata Yesu nitembele na huyu wasi mpigendele ukichuma tembele mina chuma pesa ni kujengele
si cheki na wawote na ulinda wangu moyo ni wengine viloboti alawezi kunifolo misi luki na wawote na uchunga wangu moyo
Dance, from a bitch classic, do my bitch job.
Na kubali sana Mr. Genius, we ride the top in town.
Na kubali sana Isa dancer.
Na kubali sana wanangu ambamba duwe wakumanda.
Mamá, yako emieti manjere na bado somare wana utajiri wa ng'ombe kondoo na mbuzi mee mimongo naruka kimo cha mnazi nadumisha mila wala sogopake shazi ega bila buktanda wea aina dazi upepo kipita safaria zote wazi nasi wazi madu ans arusha makazi bomani malazi mbege ndo mavazi mungu anakula nyama mungu alagi mandazi chini ya mtu mkutano mtu shazi unapigwa sabini kama umeleta udu ans kilele nisi tunapanda viazi hata kama nipo mjini rungu yangu spotezi rungu yangu spotezi Mario wanakupima kama ni mwepesi mimi ngoja wende doctor na wende nurse sawa siku pete pete kwa kibesi mara ngapi unatoka na dada jua marafiki mjini asada okay. Ujari family bata Jumatatu paka Jumapili ujua zuri kukuchunga chunga una mapenza kwa dia una bunga bunga
okay. Wivu ni sina okay. Ila sina imani na mina kupena sana tilete ukimu nyumbani wivu ni sina ila sina I'm in a coupe and a sander, I'll see it too.
Sheria binadamu ni kani mwema mpaka wema mwema waseme mema utulipa yako mema uliyofanya kwetu si mema uishi na we miaka yote tulichovuna na we ulivuna hii dunia si mbaya
tena
binadamu wabaya
tena
hii dunia si mbaya
tena
walimwengu wabaya.
Today
Wacha tu ni waweke wazi, mubaki na mishangao kuswa ya mapenzi. Nataka kuyaeleza
Planet Bongo.
Na leo tena waite ni paparazi, warushe kwa mitandao, siataki mapenzi, nataka jipongeza. Nemwita yo baby, kume naya na baby. Oh, nemuna kipenzi, nemshenza kupendi. Ama kweli mtihani, mambo mingi dunia na mistresi siwezi. Kama kupendwa mimi, nitajipenda peke yangu. Oh,
kilichompoza fala kujiona simba, kumbe swala kasama kwenye penzi uchwara, badala kusaka miambala. Ayo, toka niti pesa sana fengeza.
Kwenye ukame niko hapo kwa lilio wa mamoja, na watoto ya timo wamejaa Dar es Salaam, wananifanya nilie machozi damu. So nenda nyumbani kumwambia mami, nasema niwe strong kama tizi army. Ananipa mkate lemon na boots, nasimama mbele yake na salute. Yes, mimi soja wakilisha kama president, niko hapa kuwatetea wa resident ambao wana struggle kila siku mjini, wanabeba cargo. Hii ni kwa masoja kila pahala, wanaamka mapema kama kondo dal daladala, kazi yao kutoa huduma kwa abiria, kuwazuia watoto wasipate na malaria. Wewe ni soja hata kama ni HIV carrier, mbele kuna baria. Mimi ni mzazi ambaye sky buri asubuhi naimiza watoto ende shule. So wewe ni soja, city soldier, I'm a soldier baby.
Propaganda, tupakule. Kalo shamba, oa shamba, tupakule.
Wapenda
uganga, mama nyanga, tupakule. Wadananda, wadananda, penda bule.
Tu enjoy, dunia pana.
Maisha matamu.
Oya mahomboy, tule ujana.
Maisha matamu.
Leo amningoi, oya wana.
Maisha matamu.
Haipingu ya ipoi, oya pambana.
Maisha matamu.
Anajuta mwenzenu ya memkuta, alizani taratibu mjuba napeleka puta.
Anajuta mwenzenu ya memkuta, alizani taratibu mjuba napeleka puta.
Baby kula mazaga, kunywa na laga, tunapenda baga mama kula mabaga.
Ila we leo umeakanyaga.
To enjoy dunia pana.
Maisha matamu.
Oya mahomboy, tule ujana.
Maisha matamu.
Leo
nakujua likutaka pia enzi za chuo ndo kawa unajisikia
mziki kipaji. Show ya kwanza uliniona mzugaji, mbwa kwanza mtaji. Sidi yangu kaimwagi ya maji. Mina upendo ndio ila haya mapenzi na ya ona siyo eti. Alini hiti ndio ili kesho tambe kwa wifi.
Napenda kumsepa leo ibe kushugia. Usakitono tulikata. Nenda kumsepa nani ura mitadia. Usakitono achatama.
Favorite boy, Starboy Whiskey, and I'm hanging out with my favorite DJ, DJ Summer. Y'all keep it locked on the ones and twos.
Minato Platinum Diamond kutoka usafi usafini chibu di chibu day all the way from WCB WC back. But I'm gonna DJ Summer Anna Dondosha. Dondosha!
Mulo sema olewi, olewi, mbona kaolewa. Mulo sema abe.